walaa loo
walaa loo iyo raasal bixina macnaha dadku moobada weyn smartphone ma wada haystaan koodi
ya walaa loo
moobada weyn laba wada haystaan imka shan taleefan oo yar yar baan hayo simakaarra waaweyn ku jiraan
sax
sistamkan marka inta teleega la tashataan sistamkan hagaajiya dadku waa wada burkaasu wataayo imika shan baa furan lahayd
adiga sho cabdirasaaq faarax maaha
lahay intaan soo ururiya baan kuwa isael baan furayaayo raasaan bay ku fashilmay qolofyadii yar yaraa laba nina waaweyn mooyaane
de wax eega iyo wax yar isticmaala uuba yar yahay laakiin waa laydin eegi doonaa gudbinaynaa riboortigeyna walaalo
riboortigaa naga geeyo unala soo
ya walaalo
hayo
walaalo waad mahadsantahay
hayada rahay
Thank you.